Ego. Ego. Music.
Dope the beats.
Shike kiuno, mwingine shike bega. Sogeza na wandomo, nataka nyonye denda.
Ulivyopiga kama upigi tena.